Sabuli ya chikumu aviri. Mukuna kuwala kwange na kowola mukama na mpitaba. Omponye mmeme yange ayi mukama eriye mimwe gy'obulimba n'eryo lulimi olw'obu kusa kusa. Oliwe bwachi oliongerwako kinate gwe olulimi olw'obu kusa kusa. Obusalo obw'obwojo obwabazira era n'amanda agentaseesa. Zinsanze kubanga ntambulira mu Meseki. Kwanga ntula muwema za Kedali, ememe yange yakamaze naku nnyingi okutuula awamu n'oyo akyawa emirembe. Nze njagala emirembe, naye bwe njogera, baagala okulwana.